kwakunzima mnganam, kwakunzima kakhulu when it comes to music. Kwakunzima kakhulu mnganam, kwangekho lula kanti mnganam. Kwakunzima kakhulu when I was young, I was looked up to from dash since a long isinyokanyoka ngisho nayo umzekezeko wayekhona. Ngisho nesiphansela ngangisidansa, kwakumnandi kakhulu kodwa kunzima kakhulu when it comes to music. Ngaqala ngayo mfana ikwaito, hey, ngabona ukuthi angihlehlele kuyona ikwaito. Ngavela ngangena kuyona hip hop, ngena kuyona hip hop, ngafika kakhulu mfana kunzima kakhulu. I was made up Skoda Camp. Ngavela ngahlangana neSkoda Camp, ngathi ngiyabona khona iSkoda Camp khona no Pro Kid. Hayi nzima kakhulu igame khona H2O. Lapho mfana mngangisemncane, lapho mfana mngangiseyidakalani, kodwa ngicula yona i-hip hop and ngibahle peace. Ngisho nozakho hayi ngangibani peace. Ngavela ngayiyeka yona i-hip hop ekudala, ngavela ngingena kuyona kwi-new trap. Ngabadiliza nge-trap, ngabadiliza noxhaka, hayi ngabaxhaka unoxhaka. Bavele babaleka bayohlala ney'nyamazana, eyi, ngoba bebona ukuthi ngiyabacupha, ngibacupha njengey'nyamazana. Hayi i-trap mina ngiyayihlephula. Manje la egimini mina sebengifilisisele, manje la egimini abafuna ukungisho ukungifaka ngisho intweni. Manje la egimini bangifilisisela, manje la egimini bangifilisela, bafuna ngisho ukungibona ngingena. Bavele bangidenisele bangihlaba, bavele bangidinyele bangifaka uchathu. Angisazi ukuthi ngenze njani, angisazi ukuthi ngenze njani. Kube bengomunye umuntu ngabe mithi ngingavela ngayihilela, cause kade ngaba khona le gaming. Ngigidigida ndawonye angiyindawo, ngidlala bona ukuba underground. Ngathi bangivele bangifaka phansi komhlaba, bathi hamba uye underground, ngene khona kumhlaba. Ngithi game bafuthi nzima kakhulu, especially la eThekwini game inzima kakhulu. Mina sengivele cabanga ngegoli, 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 mina sengivele cabanga ngegoli.